Mr. Speaker, the President of the United States.
Jamana tigi Joe Biden ye kuma ta lajɛba dɔ la kɔngrɛ la tarata don wula fɛ jamana cogoya kan gɛlɛyaw ni sinuwa jamana kɛ o kɛra sababu ye ka sinuwa jamana ka kɔlɔsili balɔn dɔ min tun be sigala o ye sariyatigɛlaw ni amerik jamanadenw ganzan bɛɛ hakili sama k'a sɔrɔ a ma balɔn nin ko fɔ kɛrɛnkɛrɛnya la baiden y'a ɲini ka amerik jamanadenw hakili sigi k'a sɔrɔ a be nin cikan nin ci sinuwa jamana ma Joe Biden.
I'm committed to work with China where we can advance American interests and benefit the world, but make no mistake about it.
Let's Lendo, Kabarake ni Shinwawi, Yoromina, Absega Mid Nafanya, Anika Dienafa, Ngao, Aukanafli, Inafo, Anya Jira Chugomina, Dokun Temenena, Nishinye, Anka Yerama Horena Bla Fratila, Ambina Waleke, Walasa, Kanka Jamana Lakana, Anyoke. Sibiridon, Amerik kɛlɛcɛw pankuru dɔ ye balɔn nin bila fiɲɛ na Atlantik kɔgɔji sanfɛ Karolan woroduguyanfan kɔgɔjida la. Sinuwa jamana ye Amerika balɔn nin cili wele ko min tɛ bɛn ani ko a kɛra ka tɛmɛ a dan kan. Republikɛnw dɔw ye Biden kɔrɔfɔ k'a sababu kɛ a ma yamɔriya di balɔn nin ka bin ka kɔn o ɲɛ k'a to jamana kɔnɔ. N'a sɔrɔ u bɛ jɔrɔ gɛnɛ ɲini sinuwa jamana kan Michael Kugelman, Wilson Center, Alofo.
So he was not taking a forceful hawkish position. He was leaving open some space.
Olasa ambute jorobata nimbeke ni wuluwe atumbeke karodoto ya wulule ibenkankama wa tiena ni hakinana kongre mwo nuntumba fe kajoro gelemba soro nuntina wasa soro aye mifo bishuna. Irisi jamana ka kɛlɛ min kɛra ni Ukraine ye o fana jirala Biden ka jamukan na. Amerika ye dɔrɔmɛ miliyari 27 ni kɔ bila lakana dɛmɛni na Ukraine jamana na. Biden ko Irisi jamanatigi Vladimir Putin ka binkani min kɛra a san kelen ye nin ye o kɛra kɔrɔbɔli ye Amerika ye min tɛgɛ. Biden ka kuma na.
We united NATO. We built a global coalition. We stood against Putin's aggression.
An ye faraje setigi sinitigi jɛkulu n'o ye OTAN fara ɲɔgɔn kan ka diɲɛ jɛkulu dɔ sigi sen kan. An jɔlen tora Putin ka binkani kama. An jɔlen tora ni Ukraine jamanadenw ye. Bi su nin na an farala ɲɔgɔn kan tugun ni Ukraine jamana lasigiden ye Amerika. A tɛ a ka jamana dɔrɔn de jira nga a bɛ k'a ka mɔgɔw ka jagɛlɛya jira. Republikɛn dɔw ye siga-siga kɛ sɔrasi dɛmɛni na Ukraine jamana na nka o ma kɛ tuma min na republikɛn minnu tun bɛ o wasabulon la n'o o tɔn ɲɛmɔgɔ Kevin McCarthy n'a y'a jira ko u bɛ Biden ka kuma dɛmɛ kosɛbɛ.
I have to say, I saw a lot more support coming from the Republican side of the aisle.
Nga, kanga fo, na ye ko deme chaman wore be bo Republican fanfe. No isra baye, na tumbe ke kumana Ukraine kan. Kren kren yala, ni wati nina, na ya fo ko ambe akono wati jankono. Ni efenye ko ambe Republican Party ka kosegin men. Kren kren yala, ka fo ko seke seke li ganzan. Tun bɛ kɛ Ukraine jamana na. Ka fara Ukraine kɛlɛ kan ani kun yɛlɛma Asie fan na min bolodara kabini tuma jan jamanatigi Biden bɛ ka Amérique jamanatigi dɔ ka taama fɔlɔ kɛ Sahara woroduguyanfan fɛ kabini san 2015 la.